América. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mwiriwe neza aho muri hose. Buno noho ni kiganiro muri isanga ni kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikaze mwese nshuti muri iki kiganiro. Tariki 26 ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya ibiyobyabwenge. U Rwanda rwashyizeho itsinda rihuriweho na Minisiteri 15 zatoranijwe mu rwego rwo kurwanya ibiyobyabwenge bimaze kuba byinshi mu rubyiruko rw'u Rwanda. Iyo komite ifite inshingano zo kugira inama Leta y'u Rwanda ku bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge n'icuruzwa ryabyo. Uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga turaganira kuri iki kibazo cy'ibiyobyabwenge. Twatumiye umwe mu bantu bakorana n'urubyiruko bamwe bita inzererezi, aratubwira uko barufasha kugaruka mu nzira nziza, anatubwire zimwe mu mpamvu babona zitera abakiri bato kwiroha mu biyobyabwenge n'ikirimo gukorwa ubu mu gufasha urwo rubyiruko. Turaza rero gusaba na rumwe mu rubyiruko na rwo rutubwire uko ubuzima bwifashe ubu kuva rutangiye gufashwa. Muduhe nomero zanyu za telefone namwe tuze kubahamagara tubahe ijambo dufatanirize hamwe gusobanukirwa n'iki kibazo. Mutubwire rero n'uburyo mwumva bwafasha mu kukibonera umuti. Inomero yacu nyibibutse ni 2241 99 31. Twakire rero umutumirwa wacu kuri telefone bwana Joseph Bitega wo mu kigo ni Centre Cyprien et d'Afrose Rugamba ikigari mu Rwanda. Gana Bitega, mbanje kubashimira cyane uyu mwanya muduhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika. Urahura komeye.
Nagira ngo
mu gutangira rero mutubwire muri make iki kigo gikore iki, mutubwire naho giherereye ku bantu batekize.
Murakoze. Ikigo cyitwa Centre Cyprien d'Afrose Rugamba cyaba cyitwa Gafidisco cyita ku bana babaga mu muhanda kibakura mu muhanda kikagerageza kubasana, kigerageza kubafasha kuva mu buzima barimo barushaho kubana, kigerageza aho kibasubiza mu miryango yabo kubafite imiryango. Abadafite imiryango naho tukabashakira imiryango ishobora kubakira. Giherereye rero mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, kuva hazi hafi ya Sonatube Famille muri Kigali. Nakoze ngo yemwe naza kubabwira ku buryo burambuye, mbaye muvuga mu magambo make ibyo dukoreye ku buriya naza kubabwira amagambo arambuye. Nakoze.
Hanyuma se mwakira abana baturuka he?
Abana twakira ni abana bose baba baraje mu mujyi wa Kigali ariko baturuka mu gihugu hose. Kenshi usanga ari abana bavuye mu miryango yabo muri iki gihe. Mu myaka ya kera twagendaga twakira abana batari imiryango yabo kubera intambara, kubera jenoside. Ariko ubu ngubu navuga ko 95% ni abana bafite ababyeyi bahuye mu buzima bwabo kubera impamvu zinyuranye, zirimo ubukene, zirimo navuga gufatwa nabi n'imiryango yabo, guhohoterwa, zirimo kutitabwaho n'ababyeyi babo, zirimo n'ubuzererezi ubwo nyirizina. Abo bana rero bakaje muri Kigali baje gushaka bibwira ko ahabonera amarongo, bibwira ko azabona imibereho myiza, ariko bahagira ubuzima bukabahihira nibo bitanga abana mu muhanda. Ubwo
none se abana mwakira barabizanira, mubagezwaho nande, mumenya mute ko bakeneye gufashwa?
Ndabivuga mu byiciro bibiri, kuko mbere guhera muri uyu mwaka wa 2026 uburyo bwarahindutse. Mbere twari dufite abakozi bajya kunyura aho mfite ku maseta intara za Nyabugogo, aho hari gare bayibonera gare y'abagenzi bakujyana imodoka ku masoko se, aho tujya bashakisha ubuzima bazuziba bamwe ibiyobyabwenge. Aho ngaho niho twajyaga kubakura, ariko ubu ngubu nibwo umukozi wacu agikomeza kuhakorera, ariko Leta yashyizeho Education Center y'igikombe. Iyo centre rero abana bafashwe na polisi niho babajyana kugira ngo imiryango yabo izahabasange, ndi mutwe kwa wabasanzwe nako n'ibigo by'itekora ubana cyo gukorera yo ikishye gatano babana twahuye mu muhanda tukavugana n'uko tukabafasha bakazi wacu bagushobora kubariya no kongera kubavuga kubafasha mu mitekerereze myiza no kugira isuye mu buzima busanzwe.
None mubafasha gute?
Uko tubafasha rero umwana agize iwacu mu by'ukuri ntarakiri umwana mu muhanda agize ntabwo navuga rw'iwabo aba ari umwana uri buvurwa aba ari umwana wongeye noneho gutozwa gukunda ishuri ufite navuga ku ishuri navuga byemewe cyangwa se byabereka ufite kitwa kacapu no kugira ngo twongere gufashe baba bana mu buryo bwo kongera gukunda ishuri ariko noneho akari ubumenyi tugamije kuko tuba dufite abapsikologi bazabafasha kugira ngo bacukumbure bamenye impamvu nyirizina umwana yavuye iwabo bamenye ibyihuriro nabyo mu muhanda bahagira ubuzima bukomeye cyane tubafashe kugira ngo bagumiye ubuzima bw'ibiyobyabwenge bongere basubire ku murongo nyamaze cyatumye umwana ajya mu muhanda iyo amaze kugororoka ikamusubizayo n'ubundi atayamara kabiri kubera ko za mpamvu zigihari ikinye n'ubundi yongera akahava akagenda uretse ko iyo amaze gufasha no kugororoka uze ntabwo agaruka ajya mu muhanda agaruka agiyebyira ubuyobozi cyangwa akaza yegera ikigo nk'icyatsi cyangwa akahagarika iwacu kujya tugatira ibibazo runaka kuko tukomeza kubakurikirana kugeza barangije amakosa yabo makuru.
Twibutse abatwumva ku iyadira Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga aho tuvuga ku kibazo cy'ibiyobyabwenge bikomeje kwiyongera mu rubyiruko rw'u Rwanda no ku isi hose. Ariko ubu rero tukaba tuganira na Bwana Joseph Bitega wo muri Centre Cyprien Edafrose Rugamba i Kigali mu Rwanda. Iki kigo cyakira abana bagize ibibazo byo ku by'ubukene nk'uko umutumirwa wacu aramaze kubivuga, byo kutabasha kubana neza n'ababyeyi cyangwa se n'ubuzererezi busanzwe. Nagira ngo twakire bamwe muri abo bana hanyuma nabo batubwire muri make uko ubuzima bwabo bwifashe cyangwa se uko bwari bwifashe mbere yuko bajya muri iki kigo. Tubanze twakire Jean de Dieu Bizimana kuri telefone. Nagira ngo wegere hanyuma utubwire uko ubuzima bwawe bwifashe ubu ngubu. Uranyumva?
Yego.
Utubwire muri makeya wowe uko wageze muri icyo kigo.
Nitwa Bizimana Jean de Dieu. Navuye mu rugo mfite nk'imyaka itanu, ubu mfite 15, noneho ndangije nyine. Papa yaje kujya nyine i Kibuye, noneho amaze kujya i Kibuye mama ajya gukodesha inzu, umuntu arambwira ati ngo nze anyirore akazi. Ndagenda ma akazi turashwana, tumaze gushwana noneho umuntu arambwira ati ninde anyiryamira i Kigali.
Niko se Jean de Dieu, icyo gihe wari bukore icyo ufite imyaka itanu? Wari bukore iki ufite imyaka itanu ko wari ukiri akana gatoya?
Ine umuntu arabanjije arandira ajyana no mu wa mbere turashwana, noneho ngiye nk'imyaka irindwi umuntu arambwira ati ngo nze anjyane i Kigali ajye kumpa akazi. Ndabyemera aranjana akazi ko gukora ibintu byo mu rugo, noneho aranjana ko nanjye i Kigali. Ubwo noneho abanjyani wa baravuga ati tuzakujyana iwanyu i Rwamagana ngo ariho tujya kuguhera akazi. Aranjyana none angejeje iwe aravuga ati ko mu rugo ntabwo wakabasha ngo tuguhe ako kuragira iwe. Ndaraba noneho mamaze nk'umwaka, noneho bakajya bampemba 2500 ngo nari make kandi mbaho nabi, bavuga ngo reka nigarukire Kigali. Ndaza noneho mpura n'undi muntu arambwira ati nzajya mucururiza ubunyobwa, noneho ubwo bwashije igihe nawe turashwana kuko nari imyaka mike abantu benshi baranyamburaga. Ubwo noneho ubwo ngubwo buri ubwo mbigenza ahambwe ati genda sinago nagumya gomba nagumya mba muri Kigali ariko natari mayibo nagendeye nangasa umuntu nini bizwe no nagenda nkora akazi nongera nihinduka kugeza igihe imyaka cumi n'imwe ubwo ndagenda nyine polisi biramfata nimugoroba banjyana kwa Kabuga abanzanye mu kigo mageze gutyo.
None ubuse Zandodi umeze ute ubu ngubu kuva utangiye gufashwa ubuzima bwawe bwahindutse gute muri make?
Nareti itabi ndetsiyobyabwenge naza bameze neza banjyana mu ishuri ubu ndiga kandi mfite ubwenge buhagije kandi navuze ko natazongera guta mama ninjye mu muhanda.
Turaza kongera ubwo tongere tuganire. Hashobora kuba hari n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bashobora kwifuza kuza kukubaza ikibazo. Reka tubanze twakire na Iradukunda Pacifique. Pacifique, wowe uranyumva? Wowe ubungubu umerewe ute muri make? Warubayeho mbere ute, none ubungubu umeze ute?
Meze neza ndebye ubuzima njye nagiye mbamo ubu kuva nararetse kore nareka ukagi rwaranshajije ariko nsigaye meze neza cyane.
Ufite imyaka cumi n'ine gusa, ubwo se watangiye kunywa kore ubitewe n'iki? Wayitangiye ryari?
Njye kuva nakajya nagiye mu muhanda mfite imyaka cy'irindwi. Ndakomeza nkomeza nkurira mu buzima gutyo ndabukurura mu cyaro, nkomeza nkurira mu cyaro nanjye guhura n'umuntu w'umwana uzi Kigali ndangije arambwira ati wowe ngwino twigire Kigali n'ubundi mu cyaro uri kubona ko ntakigenda. Arangije turaza tugigera Kigali mba ndaryamye mayobo nanjye ziba ziranshakaje zinshakaje zirara zinziritse mu noza muri borodire ndangije ziba zimaye ku munere kugira ngo mbone uburyo nsinzira hamwe n'isabi byo kugira ngo mbone ukuntu natagira imbeho.
Umunere ni iki? Ni kore? Ku bantu batakizi icyo bivuze ni igiki? Icyo kintu uvuze ngo umunere niyo kore?
Ubwo rero ndangije njye mageze ntabaje nyine abahaje abamensiye babiri aravuga mayibobo yose ishaka kwiyandikisha ngo ijye gufashwa ngo ni bandabyumvishije nanjye bandagiye.
Abo bamensiye bari baturutse hehe? Abo bamensiye uvuga bari baturutse hehe?
Ngo bari baturutse Vedesco.
Vedesco baje gufasha abana baba mayibobo? Baje gufasha abana? No, kuriyandikisha rero
ndangiye kwiyandikisha bandanye mu icyo kigo barangije kukizanamo tujya mu rugo isanze tujya kuri papa bavuga icyatumye mva mu rugo tujya gusura ababyeyi bose njye ngiyeyo abarangije nemera ko yuko natazemera guta ubuzima bwiza nkasubira mu buzima buke.
None se Iradukunda Pacifique, abo bamesiye bakukijije ubwo buzima wababwira icyo ubungubu muri make cyane?
Nindi ikintu nakubwira cyo n'umunsi wenda naba narakuze kanjye nabonye karavanye mu buzima bubi cyane ibyo nkuze icyo nabitura ni cyinshi cyane ni byinshi.
Ubwo turongera mu kanya, reka twakire na Sezikeye. Sezikeye uranyumva?
Ndakumva.
Wowe ni we mutoya muri aba tumaze kuvugana, ufite imyaka cumi n'itatu. Wowe ubuzima bwo kugasozi kujya mu biyo byabwenge wabigiyemo byari niki cyatumye bijyamo
Nagiyemo kuko wanjye amaje gupfa ubwo nibwo nagiye mu muhanda mfite imyaka umunani ndagenda ngeze hariya Nyabugogo ndavuga ngo ubungubu ndacaye nk'inzara inyishe mba mbonye ero ziri kurya ndazibwira ngo mwamaye ziravuga ngo ntabwo twagira ibiryo byacu utari ukubanza ngo duserera iseta
ngo ubanze ugire gute
ngo mbasorera iseta
icyo ni igiki
nyine kuba amafaranga ariko ubwo baravuga ngo kuki ngo uvuye uje gukora iki ndabwira ati nari ndimo gutembera barambaza ngo iwanyu ni ndabwira ngo ni kimwe uyu wa mwana w'iwacu baba arambwiye ati ngo banza wimere ndababwira ngo ibi ni ibiki baravuga ngo nikore barambwiye ati ngo nta kibazo ngo banza wicare rye ndajya nanjye ndangije ngo mba ndagiye ngeze hariya Kimisagara barambwiye ngo ufite angahe ndababwira ngo mfite 200 ngo ngwino tujye kugura kore ndababwira ngo kore se ngigura angahe ndariye ijana ikagura n'iya se ngo ni ijana ndababwira ngo tugende kuko nari naryohewe nanjye ndagenda amaze iminsi myinshi n'imyaka babanjyanye kwa Kabuga baje kunkurayo barambwira ngo ntabwo uzatoroka ndavuga ngo oya banzana mu kigo cya Sesidare maje kungezamo none ubu maje kwiga ubu ndishimye ndi kumva neza ahubwo ndasabira n'abana ari mu muhanda nabo bazagira umutima mwiza wo kuva mu muhanda baze yisumbuye abantu bafasha abana bo mu muhanda
yenda gushimiye cyane se zikeye rwose n'izo nama uhaye urundi rubyiruko kubakunze bijwi rya Amerika rero iyi ni radio yanyu ikiganiro muri isanga utuvuga ku kibazo cy'ibiyobyabwenge reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko bisanzwe twakire na bamwe mu bakunze bijwi rya Amerika Manirakiza uranyumva ye igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
eshi nibaza ko ahubwo barabara bajya kunywa ibihayi biramutse cyangwa ibyo byagwiyenge bivanye n'ababyeyi babo ubuntu batabisaho cyangwa badashyira inshingano z'ababyeyi n'ababyeyi kubera ko eshi akenshi na kenshi ibihayi biramutse cyangwa ibyo byagwiyenge barimo bavuga ko bagiye abasomyi babahaye ibibazo byinshi byari mu mutwe kandi kenshi na kenshi imana kiri mu buri gihe kiraka mu isaho nta bibazo akunda kugira mu mutwe kenshi na kenshi niyo mpamvu ababyeyi baba bakwiye kwitaho abana kuva bakifuza gushika bagera aho bagiye
urakoze cyane Manirakiza reka noneho twakire na Elisha ku murongo wa telefone mu kanya watwandikiye utubwira ko wowe ikibazo ukizi kandi ko cyagukoze ku mutima rwose ukagerageza no gukora igihangano indirimbo nk'umuhanzi nagira ngo tukwakire kuri telefone wagize igihe cyo gitekerezo ute cyo guhimba iyo ndirimbo
igitekerezo cyo guhimba ndakoze Elisha nanjye i Kigali numuhanzi ukizamuka igitekerezo cyo gukora icyo gihangano arebye ko hari ikibazo cyugarije isi muri rusange asanga umuti wo kugira kibe cyaranduka ni uko twebwe ubwacu icyitwa communauté civile mu kinyarwanda umuryango muri rusange aho turi abo bana babikoresha tugarura umuco wa kera wo gucyaha urebye muri make nicyo ngicyo icyo gihangano kivugaho kuko hari kimaze kuboneka cyo guterera hagati mu ryinyo nyuze ku bantu babiri wabo muhanda birakoreshwa umubyeyi ubonye ari n'abana ngo nageze gucyaha byibuze agire no gutinya burya biharabona ko byabahawe rugari
reka noneho tubumvishe nako karirimbo kawe wahimbiye abandi kugira ngo basobanukirwe neza muri make yabwo turaza gukomeza ikiganiro mu kanya
yego
our dance. Banyarwanda banyafrika abatuye isyoze. Eh, daba sabye. Ba ba ba. Isi shorjo muturaji. Isi shorjo muturaji ubunga bungu mutekano. Meruta ba warwara akajemura watabaruka tabwo aje kurerera ajiri na mu rujaro rwawe mu mafuti akaruko so
yeah yeah yeah
so tura niwe mufata na muri byinshi terambere muri sati
yeah yeah yeah
so tura biji so tura nyubunga bungu mutekano nawe bakosa cyango akora ibidakwiye ngo uterere jube n'ibinde bajumenye umuco ubasekuruza umwana yari wa rubanda nakusa y'umukosora akugana gerageza umwumvi yuberijisha umuturanyi abari kunyikoza kwa gihanga muhanga muri zo z'amagendo turi mu mudugudu aho mwumve ko turi abavandimwe dutwaze tukonye turasane na benshi batwangiriza nta Rwanda rw'ejo dushaka kubona rimbura mukoro iry'umuturanyi niryo dushaka ye tubirwanyirire ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ijisho ry'umuturanyi ubumbatira umutekano u Rwanda rw'ejo
indirimbo ijisho ry'umuturanyi ya Elisha umuhanzi ukiri muto nkuko hamaze kubitubwira turamushimiye cyane kuri iyi ndirimbo aduhaye turayibatuye mwese turi mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika aho tuvuga ku bibazo by'ibiyobyabwenge dukomeze ku murongo wa telefone twakira n'abandi bakunze ijwi rya Amerika ndayishimiye turi kumwe
yego turi kumwe
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Ego je mu bisanzwe mba I Burundi anu bita mu Gatumba. Bisanzwe numvira iki kiganiro cyerekeye ibyo byabwenge mu Rwanda. Ego nashaka shimire Leta y'u Rwanda kuka kungene komeza gufasha abana bo mu Rwanda. Nongera saba na Leta y'u Burundi ko iyo yo uko kuno Rwanda kurubikora naho nevyo genda nkuko nagira mbaza abana abo bana ko numvirije n'amajwi yabo bari barasindikaye kweri nagira ndababaze niwe nkubu na mwanya bahora biyumvira gufata kandi ibiyobyabwenge nongera mbaza ninu jimu Nuyarongo icyo kigo. None babareje mu kigo kimwe na mugambi bafite wo kubasubiza aho baje bava cyanye barawufite. Ibyo bibazo byanjye
murakoze. Urakoze cyane ndayishimiye kuri ibibazo byawe. Reka twakire na Emmy. Emmy uranyumva?
Murakoze. Ndabumva.
Yee, kibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ni koko nanjye ndi mu Rwanda Kigali Gikondo.
Yeah, Emmy banza ufunga radio yawe. Funga radio hanyuma ukomeze igitekerezo cyawe.
Yego, yari nari ndi kwimvira muri telefone kwa nako ndi mu Rwanda ndi mu kazi.
Eh, niyo mpamvu byari birimo kuzanamo amajwi yongera kakagaruka. Yikomeze.
Ndi Kigali mu Gikondo. Icyo kibazo cy'abana bo mu muhanda bwo naho ngenda mbona gikabije. Nagira ngo mbaze umutumirwa mwaduhamagariye mubaze mbese ko bubaka ibigo hano muri Kigali gusamba mu cyaro ho kuki batagerayo kandi naho ikibazo cy'abana bari bandagaye mu muhanda banywa ibiyobyabwenge usanga gikabije
reka agusubiza
eh
urakoze cyane
ni
reka none ubwo umpumwanya bwana Bitega hanyuma hagire icyo asubiza ikindi kibazo ubwo turaza kugiha abana cyangwa se nawe ubwo ashobora kugira icyo kivugaho ikibazo cyandayishimiye duhereye kuri icyo kibazo cyandayishimiye yabazaga niba muhariye muteganya gusubiza abana mu miryango bavuyemo cyangwa se iwabo ndumva mwigeze kubivuga hari kubwo ashobora kuba yaratarimo kumva radio hanyuma na Emi rero nawe mumubwire kuri iki kibazo cyo kuba mwagira kubana bo mu cyaro
nakoze rashimi cyo cyandayishimiye umugambi wo gusubiza abana aho baje baturuka turaba ufite tubana gukora tugerageza kubanza gufasha abana tunasura n'imiryango tunamenya n'ikibazo kiri mu muryango babifite hari bake batayifite nyuma wenda biterwa n'umwana uko yagiye navuga ashobora kugororoka nyuma y'igihe runaka guhera ku mezi atatu amezi atandatu umwaka se tumusubiza mu muryango we tunakomeza gukorana n'umuryango we n'imiryango yabo hari igihe dukora nk'igihe cyo bakaza hano nawe tukabahugura ko nawe usanga hari ikibazo cy'imyumvire ibyo rero turabikora kandi n'ibindi bigo byose byo mu Rwanda biba bikora ko biranagisabwa n'umuyobozi hanyuma nanavuga ku kibazo cya Imi yabatse abo mu cyaro ntabwo mubageraho ni ukuvuga ko twebwe mu Rwanda hari ibigo birenga 30 byita ku bana bo mu muhanda twebwe icyicaro cyose kiri Kigali ntabwo abo icyo dukora mu cyaro niyo dusubije abana iwabo ariko tunanakorana nanone nko ku kigo umwana yigagaho iyo twagiye umwana agafata umwanya agasobanurira abandi ubuzima yabayemo kugira ngo batamubona aje mu kaminuta aje yambaye neza aje yambaye inkweto nziza bakibwira ngo wenda kuko ahantu yavuye hari ahantu heza nicyo hari igikorwa dukora byo kugira ngo dukore ubukangurambaga abona bamenye yuko ubuzima umwana yaba yagezemo koko kenshi na byose usanga batazi ubuzima umwana wabo yabagamo ku buryo iyo abana babyumvise hano kuko usanga rimwe baramanya kuba batari bazi ko umwana yabayo gutyo kenshi iyo abana banakiri basobanurira ababyeyi babo ibibazo koko byatewe nabo usanga n'ibyo bibazo bari babatewe batanabizi batazi kubyegereza ngaho ngaho ugasanga nko mu muryango umwana basobanurira ikibazo cyabo navuga cy'amahane mu muryango kuko icyo tunagenda ugasanga umubyeyi yazi ko umwana atabikurikira ko yari mutoya ubwo rero ibyo turabikora ariko nko mu cyaro hari ibindi bigo bihari n'ubutaro hari ibigo bihari mu kigo cya Utubiye yabona ubujumbura kirari hari ibigo bitatu n'ubutare hari ibiri Kayonza hari Cyangugu hari mu Ruhengeri ni ukuvuga ngo hari ibindi bigo biri aho ngaho nabyo wenda ibibazo byo mu cyaro bitandukanye cyane n'ibyo hano mu mujyi kwa no mu cyaro nabo baza mu mujyi kuba bumva ko ariho hantu bazabonera amafaranga bazabona ubuzima bwiza murakoze
ibyo bigo muratubwira ko bihari Butare aho ngaho n'ahandi hose biri mu cyaro cyangwa biri mu gice cy'umujyi
kenshi biri mu gice cy'umujyi kuko abana babiwabo bagana mu mujyi kirya ikintu twabonye ni ko umwana yajya kuva kenshi abanza kuva mu ishuri iyo akuze yigaga akabanza kujya ku gasantere kegereye n'ucuruzi kegereye aho yari atuye iyo ababyeyi batamwitayeho batanakurikira ahava kenshi aho ngaho agana mu mujyi umwegereye kuko yumva ko ariho ari bubone akazi ko mu rugo nk'uko ya mwana yazo yabwira ari bubone ikindi akora ahagira agafatwa n'abandi bana bahari cyangwa rero ibyo bigo kenshi byegereye ahagana imijyi yo ko bitamutera ko atari muri Kigali mu gikuru
hari ikibazo rero cyari cyabajijwe na Ndayishimiye abaza abana avuga ati aba bana birumvikana ibyo bamaze kutubwira babayeho ubuzima butoroshye abaza niba batajya bongera gutekereza kufata ku biyobyabwenge nagira ngo duhe ijambo umukuru muri bo Jean de Dieu wasubiza Ndayishimiye wibazaga niba hari igihe mujya mutekereza kongera gufata ku biyobyabwenge n'impamvu mwaba mutabifata
impamvu tutabifata ni uko tuzi ko ari bibi basigaye ko ari bibi twabona n'undi urimo kubinywa tukamubuza ko twamenye kutangiza imibiri n'ubuzima bwe
urakoze cyane ubwo igisubizo cyawe nuko mutabifata ahubwo umuntu ya nabashima cyane kuba mwarabivuyemo burundu mukaba mugira inama urundi rubyiruko kutabifata ndagushimiye cyane ngashimira nabo bana bandi bagenzi bawe twakire na Federico uranyumva
eh
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagomba gushimira abo bantu bariko baragerageza kugwanya ibiya biramutwe tubasaba nino mu gihugu cy'u Burundi yuko bogerageza gutera kamo bakagerageza kugwanya ibiya biramutwe kukubera abantu benshi bari kuranywa ibiya biramutwe bica byo ibironono imitwe y'ugwaruka hanyuma akandi kanyuma nari maze bitu nabuze umurongo ugwaruka kodo mazo mu gihugu cy'u Burundi twagomba gushimira cyane gose umumenyesha makuru Thomas Kandindi n'umuyobozi w'iyo radio y'ijya Amerika kwera kukigoro bariko baragira ko guha ijambo ugwaruka rw'abakozi mu gihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi batagira ngo bavugira barakoze cyane ugikobwa bariko barakorera cyo kuduha ijambo tukaronka tubwira tugashyira gushyikiriza imigambi yacu n'ibyiyumviro byacu murakoze tu mutima ati mu bubandanye ati n'Imana izobahezagira ati mwarakoze cyane turabashimiye cyane rwose bivuye ku mutima
yeye urakoze cyane Federico ubwo ubutumwa ndabubagezaho ndibwira ko ubona aho bashobora kuba barimo kukumva rwose urakoze ubwo dushimirire n'urundi rubyiruko
yego namwe murakoze
reka twakire na Dani
ego amahoro cyane
ni namahoro wowe bite
ego Imana kabisa
no ku kibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego numvise murashuri kwazo kitanye n'umunsi munza makungu hariwe biyayura mutwe
kubirwanya
kubirwanya biyayura mutwe nako ego urandi ameze ko mubadaho bamaze kugira n'intambwe igishimishije yo kubirwanya bwece amashyamba atandukanye turi mu Burundi twama tubona ico kintu nyene gishika mu rwaruka rutari ruke aho usanga ibiyayura mutwe ibyo bitwa urumogi ibyo bitwa inzoga zikomakomeye biri mu rwaruka babinywa ababinywa binyegeje ugasanga mu nyuma hasiye kitari gito bikubira abatuma basara benshi usanga ubwenge bwe ko buragenda ariko birafata umwanya kugira babashike kuri iyo etape none nagomba kwibariza abatumire nagomba mbaze none umuntu abandanyije arunywa haba atinye dufate hatiye nk'imyaka itanu ariko arunywa mu myaka itanu ni hatiye yose agaca avuga ati reka fata ingo yo kuruheba none muri iyo myaka itanu yose yari haciye ko nzi numva aba yaratsinze ikaye mu buzima bwiwe kugira ari umuhera mu rwose ubwo kugira ibyo yayura mutwe byose umuheremwo mu mubiri bisaba igihe kingana gute hama ikindi numvise yuko abana babakura muri ivyo biyayura mutwe basubiza ku mihanda yabo bakabasubiza aho bavye bava mu miryango nagomba kubaza yuko bahora bakurikirana byo kuri kubasubira ku mashure cyanke badusubiye ku mashure yuko hari ibindi bikorwa kanaka bahora babafashisha kugira ntibasubire kwiyumvira kuja gufata ivyo bintu kuko kenshi usanga biterwa nuko baba babuze ico bakora bakajya mu ibarabara bakaba abo twokwitwa ngo n'abatimba ugasanga babuze ico kintu iyo babuze ico bakora tereka haravuga ati tubinwehereza two kwigabanya ububabare bwo kuri iyi si ibyumviro byinshi biragabanuka ko tuba two turi turatuma tubyibagira nagomba ndababaze yuko iyo bamaze kubashikana aho bahora bagiragenza bakaraba akabaha utwo gukora mu mashyirahamwe abati yarose ubwo buryo bwo kwiga cyangwa abiga yuko basore bahora basubira ku mashuri hama nk'abasa mu bwanyu yuko amashyirahamwe nyine yumva ari mu Rwanda sinzi ko mu bundi baba hari nayo bafatikanya nk'uko guhimiriza n'abarundi bagenzi babo bagakorana bamaze gukorana kugira natwe aha mu Burundi tubona ko kwigoro kuko iyo bitwa turabona baraturengana tubona hari uko kunywa ibiyayura mutwe biratubabaza cyane murakoze cyane
murakoze cyane Dani nubwo abavandimwe bacu b'abarundi nabo bakurikiye ikiganiro barumva ururimi ni rumwe twese turumvikana bwo twizere ko inama bari bukuremo ikiganiro nabo zishobora kuzabafasha nagira ngo mbagaruka rero bwana Bitega kuri iki kibazo cya Dani cyangwa se igitekerezo haraho yabajije ibyerekeranye n'igihe ibiyobyabwenge bishobora kumara mu tuvuge nko mu mubiri w'umuntu yahagaritse kubinywa byungatse bifata igihe kingana iki ndibwira ko iki ari ikibazo gishobora kuba kireba cyane ubuzima twazakigarukaho nyuma keretse mushatse kugira icyo mukivugaho ariko rero najya ngo muvuge kuri kiriya cy'uburyo mukurikirana abana cyangwa se mubafasha kugira ngo batazongera gusubira mu buzima bavuyemo
murakoze ije koko nkuko bivuze kigenda cyazagarukwa mu gihe cyo kureba cy'ubuzima ariko nta gihe cyo kivugaho gitoya nuko byose biterwa mu by'ukuri ubwoko bw'ibiyobyabwenge umwana yanyowe cyangwa umusore bigaterwa nanone navuga n'igihe agezemo cya depanze amasosiyete kikoranabuhanga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi
ukumva ko ahora birarikiye ashaka kubifata mu buzima bwe akumva abirarikiye muri make niko nabivuga
kuko hari nko muri experience dufite ku bana twakiriye wacu nk'umwana wari umaze imyaka ibiri abinywa undi itwara umwanya munini nta nubwo kubireka buri kuri tubimuhagarika biragorana kuko agira cyagiye koko ubone ko yabuze amahoro yarwaye biyo bisaba no kugenda buke buke natwe rero twiyambaza abandi bahanga muri ibyo byanyine no kuvura abarwa abari ibiyobyabwenge bikagenda aho bibatsikaza ubwo rero icyo gihe cyazagaruka nibwo bazakora ibisobanuro birambuye hanyuma kuri icyo gitekerezo rero cyo kuvuga ngo se twakora iki kugira ngo badasubira muri ubwo buzima babayemo mu by'ukuri twe hano icyo tumaze kubona muri iyi myaka ya nyuma dusigaye twakira abana batoya bari munsi y'imyaka 16 ariko mbere twabaga dufite n'urubyiruko rugeze mu myaka 18 ikintu cy'ingenzi tubona yuko umwe agira icyo akora koko iyo ashyize hano bisaba ushobora kumuha ibyo akora bihindure isura cyo gukora imikino ashobora gukora siporo ashobora kwiga akazi ntagatsindemo ariko mu mutwe we ntazi umwanya wo gutekereza no kugira ngo yigireho bituma imbunda n'ikiyobyabwenge nticyamu garurira amahoro muri we ariko nanone akaba afite abantu bamufasha ubwo rero iyo amaze kuva kugororoka amashuri kenshi aba ashobora kujya mu mashuri ubungubu benshi bose turi imyuga bigaragara ko ariyo abafasha cyane kuko dufitemo n'abana b'ubwenge twe bakaba babana banagira neza kaminuza dufite abana neza kaminuza ariko wenda basi benshi cyane ariko ikigaragara ni uko iyo arangije no kwiga imyuga akabona uburyo ki ashobora kujya guhura n'abandi akabona icyo ashobora gukora ibyo biramufasha ariko iyo atabonye icyo akora ashobora no gusubira inyuma nanone bitewe na kamere y'umwana ariko n'abamuri hafi bisaba rero ngo abantu bose bafatikanye haba inzego z'ubuyobozi kugira ngo zite ku buyobozi bw'ibanze iyo n'umwana ari mu muryango runaka abivuga ku cyo batuyemo bamumenye hari abayobozi bamumenye hari n'ibyo n'ababyeyi ariko nawe uturanye kugira ngo hari n'ibyo bigaragara ko umwana agiye gusubira inyuma akaba ari bamufashije arongera akatwiyambaza tukajya kwa bamufasha mu mashuri ari mu mashuri ya segonderi cyangwa se y'imyuga iyo hatabaye uburyo bwo gukurikirana tugita twibi twebwe nanone ngo agire ubuzima mu zindi misore munamenyeshe n'ubuyobozi ko bagombye kubitwaraho bishyuye amashuri kuko umwana mwiza wabirebye urageze aho ntarengwa ategereje ko yagira icyamuha ngo kimutunga biragaragara yuko uwo mwana ntabwo ahanwa n'abandi asaba kumwumva asabye no kumworohera kwa kumukurikirana buri kintu bimufasha akagira umuntu wizera akaba yageraho avuga ati reka yishimiye amahano ko bumva ko ngize intebe nyine kuko ngo nabo babaye bakuru tugira rimwe mu mwaka tukaganira nabo ubwabo bakagirana n'inama hagati yabo ubwabo aya mashyirahamwe nk'uko yarimo bivuga ni meza cyane murakoze
kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izaba yuzuye ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radio nyuma y'amaradio yahemberewe ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'Abarundi bakurikiye ibiganiro bya Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
radiyo ya Amerika yabaye mudateguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho ikigano dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize
ese imyaka 20 itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha
naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
reka tubutsaba twumva ko iyi ari radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira ku bibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge n'uburyo umuntu yabirwanya twakire ku murongo wa telefone Patrick uranyumva
ndabwo ndabumva kibazo nari gite ugandara n'ikigitekerezo nikibazo ikibazo cyanze nereye ku kibazo cyanze ndashaka kubaza tuti none uwo mutumire numvise ko umugambi wa sari mwiza ariko nkabaza tuti ni iyihe ntumbero bafite kugira ngo bakangurire amareta yacu cyane cyane nk'izi leta zacu z'u Burundi n'u Rwanda ko dusanzwe kwita iki kibazo bimwe kugira ngo bashobore kurandurana n'imiji icyo kibazo cy'abana bo mu ibarabara Burundi nkaca ngiri igitekerezo kivuga tuti ko ibintu nyamukuru bituma abana bagurirana mu mabarabara bigatuma baca banywa ibiyobyabwenge byinshi cyane kuruta uko byari bisanzwe kwari kubera usanga kenshi imiryango yacu itabyara ku rugero itibaruka ku rugero ugasanga abantu babwirana cyane mu miryango hagataha uburyo bwo kubatunga nuko imiryango yo kwibeshaho bigaca biba intandaro y'uko abana baca bajya mu mabarabara bakaca batangura kunywa ibiyobyabwenge ntako aya mareta yacu yofata umugambi wo kubyara ku rugero bakagabanya imbyaro kuko urabye cyane muri bino bihugu byacu umurindi turi ko kugwirirana uteye ubwoba dusanzwe dufite n'uburyo buke cyane bwo kubeshaho imiryango yacu murakoze
urakoze cyane Patrick ubwo ikibazo ndagihabwa na Bitega agire cyakubwira ku niba hari umugambi wo gukangurira za leta kurandurana n'imizi ibiyobyabwenge ariko icyo nakubwira muri aka kanya nuko u Rwanda nyine rwafashe rwashyizeho itsinda rigizwe na ministeri 15 zatoranijwe kugira ngo zitange inama zigire inama leta ku byerekeranye n'uburyo bwo kurwanya ibiyobyabwenge no kurwanya icuruzwa ryabyo bwana Bitega ubwo mwagira icyo mubwira Patrick
yakoze ibyo Patrick avuga nibyo twebwe icyo dushobora gukora na leta y'u Rwanda twebwe kubera ko nka ministeri ishinzwe umuryango dukora inama kenshi kugira ngo tungurane inama yewe no ku buyobozi ku nzego zose ubu ngubu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego navuga rw'akarere ariyo disitirigiti hakora inama n'ibigo byacu kugira ngo turebe hamwe uburyo ki dushobora navuga kwinjira mu mizi kugira ngo dukore navuga ubukangurambaga na kuri n'ubuvugizi cyangwa se prevention mu Faransa ariko aho ngaho nkabatuma niyo ducukumbura tukareba ngo umuzi w'ikibazo ni uwuhe ariko ni ibintu ikibazo kitoroshye harimo na kiriya Patrick avuze kijyanye no kubyara ku rugero twe nk'ababyeyi b'abana dufite turera tugira rimwe duhura nabo rimwe mu mwaka nubwo tubigisha n'ibyo birimo tugomba kubibabwira tukabigisha n'uburenganzira bw'umwana kuko usanga hari imyumvire yagombye kuzamurwa ni ukumva ngo se umwana uburenganzira afite ubushobozi bwo kumuha ese ndabyara abana batandatu barindwi ufite isanzu ingana gute ibyo rero ni ibintu bikenewe koko ariko binasaba ngo abantu si na leta yonyine abaturage ubwabyo babyumve abanyagihugu niko bavuga mu kirundi ariko bose bakure yagarangiye no mu miganda abantu bicara bakabiganiraho kugira ngo bivuze ku nzego zose no kugira ngo umuturage ugire yumva ngo
jewe se responsibility yanjye ni iyi inshingano zanjye ni izi ku buryo navuga ko urwego rwanda rwinshi inama tumaze gukora tugezeho nuko n'umwana bigaragara ko yazirereye cyangwa se yaba yazirereye kubera ababyeyi agiye mu itegeko rishobora kuzariranirwa abantu babwize naho ngaho ni ukuvuga ngo rero hari ibintu byinshi byo gukora gufasha imiryango kwiteza imbere kuzamura imyumvire mu bijyanye no kugera ku rugero no kwiteza imbere kugira ngo barwanye ubukene kwakisha nka ubwo bukene n'imyumvire y'ibisanzwe kuko hari gusanga n'ibibazo by'ababyeyi ubwabo kitwa kwita conflit familial mu gifaransa ubwabyo zirimo intandaro niyo umugabo uri kubyara agafasha umugore niyo ngiye gushaka kuba ashati yagombye kumva ko abana asanzwe muri urwo rugo agomba kubafata nkabo ubwo rero ndashimira Patrick cyane igitekerezo yatanze ni ibintu bisaba ko kuko abantu bose bahuza ibitekerezo babiganiraho bakikumbura bakanafata ingamba ariko abantu bose bashyize imbaraga hamwe gukorera leta y'u Rwanda tubona n'ibihugu kinini
avuga nyine kubyara ku rugero kubyara abana umuntu ashoboye kurera ariko kandi nabo igihugu ubwacyo gishoboye kurera twakire kuri telefone nanone Enoch igitekerezo cyawe urahagana he Enoch
ndahamugira gara cyawe cyo mbona mbanje kwaramutsa
ikomera ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego ikibazo cyanje shaka mbaze uwo mutumire baravuze yuko abo bana bafite ahantu babegeraniriza bakabafasha bakongera bakabasubiza mu miryango yabo hari igihe usanga bavuye mu miryango yabo ku mvo zitandukanye nko kutumvikana n'ababyeyi babo nk'akarorero agashobora kuba yarezwe na mukase uwo mukase bakaba babanye batumvikana agaca ahitamo kubona yoja mugahinga kangara agafata ibyo biyobyabwenge kugira bimwibagize ibyo bintu byo kumuhana byo muhira byatuma atabaho yumva atekanye none igihe nagize ikibazo cyanjye kiraha mu gihe baba bamusubije kumuhana barabanza bakumviriza icyatumye ahitamo kuva aho hantu ni izihe mpanuro baheza bagahabwa ababyeyi biwe bita ko baba bamurenze n'icyo kibazo narifite
urakoze Enoke ikibazo cyawe asa nkaho bwana bitega asa nkaho yari yamaze kugisubiza cy'ukuntu baganira n'ababyeyi bakareba niba impamvu zatumye umwana ava mu rugo akajya kuba mwe barabara niba zaravuyeho cyangwa se bagira inama ababyeyi mu buryo bagomba kwitwara babigisha n'uburenganzira babikira n'uburenganzira bw'abana ariko ahana rashobora kugira icyo akubwira turebye inyuma gatoya tukareba nk'uwo mwana uba yavuye mu rugo nk'uko utanze urugero rw'umwana waba yavuye mu rugo watumvikanye tuvuge na mukase asubiye mu rugo ko ikibazo gishobora kongera kikagaruka nagira ngo ubwo bwana bitega mugira icyo mumubwira
nakoze nibyo koko nk'uko mubivuze icyo ndibongeraho gusa nukuwa ngo nchege tuja kuchukuzi ngo kwenye mazi kwenye mwana ba iwavu jitubaza nungu jango gusi kwenye wazena watura ni kwa kisha watura ni wazi wawazi ni nina mambu na watuwa nchua kumigizi wawo kwa gizi wakitwa kishie kuwe wazi nina chini iwavu alabili basi ya kuwa ngachirie uyozi waka siku kuwa ngachirie na atu kwenye mwana kwa nizi wa mwana kwenye kwa kwenye kwenye mwana ngo mzini kujira ngo nungu kwa aha hainaka wa mbibi hana mwana hamwe haba hari n'ibiri mu gihugu umuntu bavuga ushinzwe twamwitaga presidente referense ubu gahunda irimo irakorwa twanabitangiye na mbere y'uko gahunda ya leta ishyiraho hamwe n'umwana yagize ikibazo akaba ari umuntu yakurikira mbe niba yamaze gutaha iwabo ese niba ari n'ikibazo ngarutse mu rugo nkundi wari ikibazo hakurya ngufata ibyo gusubira mu muhanda biri kureba wa muntu n'ubuturanyi babo hasi ushobora gukurikira akamenya cyane ko nirikiye mu buyobozi kuko n'abayobozi bashobora gukemura ibyo bibazo kubera ibyo baba bagira aho umwana atuye bakanibaza n'abaturanyi bakamenya kuko niba ko wa mwana wawe tubona mu kazi ari by'ukuri cyane ko umugabo wa nyina anabyizaho n'ubuyobozi bwagosewe icyo dukora ni nk'ubuvugizi gusa mu by'ukuri ubuyobozi nabwo bukora akazi ntabwo cyane ko tukanifashisha n'inzego z'amadini n'ibihugu byacu twese tuba mu itari mu idini ry'abakatolika usanga nabo bagira ijambo bashobora kuvuga bishobora kumvikana kugira ngo n'abamuryango ushobora kumva ko ugomba kwisubira mu mwana wawe
murakoze. Ikibazo rero kireba abantu benshi n'agari kibazo cyakemurwa n'umuntu umwe kugitike. Twakire na Melchior kuri telefone.
Alo.
Wiri urakomeye.
Ego turakomeye turashima Imana.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make.
Ikibazo ni intererano novuga. Nuko kesi usanga abantu abana kesi baza mu bimuri yayo uramuto kesi usanga ari abana ba bose. Ama icyo novuga nuko kesi buraba bajya ba bose kesi kesi bakaba basanga no mu ngo bakababwira abade bararaba abana babo kesi ni usanga bari mu biyayo uramuto usanga n'ibyumvira usanga arimo ugashaka ababyeyi bamufashe nabi agiye kureba rero kugomba bihere agataza idroga ibyo birakunda n'ikibazo no mubaza yuko hoba hari nk'ako nk'ino mu Burundi vrema abantu benshi bari idroga vrema abana benshi bari idroga cyane kubera ibintu by'ibyumviro ugasanga n'abana b'abose bariko bari idroga ibyo birakunda gushikira abana nyene bini wacu nyene mu Burundi
biragaruka kuri bwa burere bw'abana ababyeyi bagomba kwita ku bana babo.
Ndabona mbaza yuko kesi bahora baza kubaza nk'ababyeyi igituma abana babo bidoroga kesi nyine mu Burundi vrema bogira n'umugambi wo kuza baragenda mu ngo gusaza abose babaza yuko abana babo batidoroga usanga abana benshi babose aribo bidoroga bamwe ibiyayo bamakwe sinzi iyo bivuye sinzi impamvu rero nyine mu Burundi bacu ni benshi vrema abana benshi bidoroga tutaretse nawe mu ibarabara abo mu ibarabara aho byo murafuma mbwa abana babose kesi niho bakunda kwidoroga cyane.
Ubwo ushobora kuba ufite impamvu ubivuze ntari icyo ushingiyeho urebe hanyuma bakurikirane abana babo hafi kugira ngo batazagwa muri uwo mutego w'ibiyobyabwenge. Urakoze cyane Melchior. Reka duhe ijambo rero bwana Joseph Bitega. Ubwo ikiganiro kirimo kiragenda kigana ku musozo. Mwumvise ibyo Melchior avuze, mwumvise ibyo abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika batanzemo inama. Muri make ya rwose turimo dusoza iki kiganiro, ni iki mwabwira abatwumva mu byerekeranye no kurushaho kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko?
Nakoze n'ibyo ko bimbuzi wacu bantu ntabwo ari by'ijana ku ijana kuko ntabwo n'imiryango iyo ariyo ntabwo n'abana bashobora kwitabwaho ariko inama niba nagira abatwumva ni uko ikintu cya mbere gikuru uko arora umuryango wagira umwanya wo kwita ku bana bawe, umuryango wagira umwanya wo kuganira kuko abana bafite umwanya wo kuganira n'ababyeyi babo bamenya n'ibyo barimo n'ibyo bahugiyemo ku mwana byagenda buhoro buhoro ari inshuti ze navuga zimukuruye hagiye biheramo ku ishuri ukamenya umwanya wawe wagendana n'abandi ukamenya umwanya wawe ese akaryari ibyo batabikurikiranye nta uzashika ukabyarangiye nk'igaruriro ugomba kujya kwiyambaza abandi bantu babizobereyemo kuko batakibishoboka bidakurenze noneho. Hanyuma nkaba ndavuga ngo ikintu cy'ingenzi kuri jye vuga umuryango wagombye kongera kumva inshingano zawo, ababyeyi n'umumama akamenya inshingano ze, umubyeyi n'umupapa akamenya inshingano ze, ntarekere umugore navuga inshingano z'urugo akaboneka agakeye kenshi tujya gukurikira gushaka ubushobozi n'ikinga b'abana ariko tukibagirwa ko tutababaye hafi n'ubwo bushobozi buzaza nta kibamariye. Murakoze.
Iyo ndabashimiye cyane bwana Joseph Bitega kuri iki kiganiro tugiranye. Ngashimira abana batugejejeho ibitekerezo byabo, Bizimana Jean de Dieu, Iradukunda Pacifique, Isaac Sezikeye, namwe mwese abaduhaye ibitekerezo n'inama muri kiganiro, abadukurikiye aho muri hose mwese tubifurije kugira ibihe byiza. Nshimiye rero injeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Fatuma Karara wabahamagaye abashyira ku murongo kugira ngo mutugezeho ibitekerezo byanyu. Kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mugire ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala, Uganda. Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta y'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Merutaba warwara akajemura watabaruka ye tabwo akakurerera ajiri na mu rubyaro rwawe mu mafuti akaruko so
yeah
yeah yeah sorry mutura ni muri sati
yeah yeah yeah
sorry mutura nyubungabunga umutekano
bakosa cyango akora ibidakwiye ngo uterere jube nibinde bajumenye umuco ubasekuruza umwana yari wa rubanda nakusa jumukwasara akugana gerageza umwumvi yuberishisha umuturanyi abari kunyikoza kwa gihanga muhanga muri zo z'amagendo turi mu mudugudu aho mwumve ko turi abavandimwe dutwaze tukonye turasane na benshi batwangiriza nta Rwanda rw'ejo dushaka kubona rimbura mu koro ry'umuturanyi niryo dushaka ye tubirwanyirire ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ijisho ry'umuturanyi ubumbatira umutekano u Rwanda rw'ejo
majyaruguru uburasira bwaryo niyo rirengera nimukanure mwantore mwe iye tureberanira ikibi twese hamwe turwanye icyanzu cy'ikibi tubo bamwe twubaka u Rwanda rwacu rwiza abacu tubarinde byose nibangiza ibiyobyabwenge n'ubwomanzi uburara ndetse n'ubuhara n'umbo tubimarirwa guhiga tujye twubaha indangagaciro z'ubupfu ubutore ndetse no gushyira hamwe ijisho ry'umuturanyi kosora ibigora rwanira amahoro ibiyobyabwenge birwanye mu rubyiruko ndetse udasize tubisindisha ijisho ry'umuturanyi mwana muto ba ry'umuturanyi mugabo nawe ba ijisho ry'umuturanyi mubyeyi nawe ba ijisho ry'umuturanyi munyarwanda nawe ba ijisho ry'umuturanyi East African ba ijisho ry'umuturanyi all over the world ba ijisho ry'umuturanyi Senefis nanjye ndi ijisho ry'umuturanyi
ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano
iyi ni radio.